Yo. Yo. Free demand them. Free demand straight.
Rico Beats, Mr. 808.
Neza Pulo. 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 Okay. Neza pull up kama nyongi nyo, deliver kama Domino's. Natoka East, Malisura, ziko na Scarface. Sibonge shit, weapons ita surface.
Nditni ndani mdomo ina split, fuski jom tani monyo ina split. Shang, charge mkuru wana D. Hadi ndi achom na kujua, kwani?
For real.
Hini rongrende, bado na P.
Ni Britney kwani mtoto wa D. Beat ni beat mpono kwa lift. Meet me mtani koro kwa lips. Ni Rick Skibora monyo iti. Mani need to school up. How can they assume us? Super key pull up. Mini nani, mina pull up.
Flow inanguka bro, ukusi uchana kushinda uma goods. 254, tumedumo, mtoto wache mafom do tata mamto. Sindo kuwa mwisho kwa ploti, na tukingia just expect to knock. Hit on your door, hit kwa streets, YT, tume hit TikTok.
Naiza pull up na kirendi, naiza pull up. Naiza pull up na kirendi, naiza pull up. Naiza pull up. Naiza pull up. Naiza. Naiza pull up. Naiza pull up. Naiza pull up. Naiza pull up.
Yeah, for real. Hiyo ndo sound ya KRPG. 50k just to rap with me. She fuck me, she fuck dough, she fuck slim. Tactics so dope, so clean.
Niko kwa meza na meza beef. I say na tosha mboga. Ka convo CEO beef na keep it brief. Kangoda. Mi niko tings warish. Wako niko ting. Niko keen one less. Wako niko bling. Mi niko tings warish. Wako niko ting. Niko keen one less. Wako niko bling.
More fire to step in the building. Na uongo mingi, please don't trust us. Ze waka kasola ya mwingi, tuna Josie PD, please don't trust us. Mini wa kitambo, niko loaded na arrows, Robin your hood. Ulienda ngambo, kacha mtoi na madha wa kambo, you fool.
Apo junction kizani lipita, acha vako ni Harry Lupita. Mrs. Munga, Senorita, nilimshow wendi msupa kajipa. Mike for Blackson, Eddie Butita, Duke of Fistland, Islang wananyita. Shh, 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 kwisha, kwisha, kwisha.
ABA sound, baby.